na maguwe nino juga mela ni wana luguma kwagu Erigigatuma ni utuma baluwa ya kwandwa yengi na maguwe ni awai wabido isoma nezondu ya ndikitwe kikatumo Eri kikatumo Mweshimiwa Eri kikatumo Mweshimiwa Eri kikatumo You in a Tony Mweshimiwa You in a Tony Mweshimiwa You in a Wezo Mweshimiwa You in a Wezo Mweshimiwa Akuni mamu vila Makwate bogo Akuni mamu vila Makwate bogo Wanariyada Azembi makwate bogo Wanariyada Azembi makwate bogo Anamziki magumbo ke mweshimiwa Anamziki magumbo ke mweshimiwa Kila kinengo ikiteza zia wanduniani Kila kinengo ikiteza zia wanduniani Manakinengo jamana wanduniani Manakinengo jamana wanduniani Mweshimiwa, mweshimiwa Mweshimiwa, Eriki Katumo Mweshimiwa, Eriki Katumo Tambua inengo, mweshimiwa Tambua inengo, mweshimiwa
Ninza kolo Aya Wapi kule mulinge Wapi kule kapoka junior eh Asan Asperance wenzangu eh Thanga wad Siasa kando Tukwate mweshimiwa mba ubiwe eh? Anumaza angemone neza Wapi kule maiza Rusha ingine Yaliopita sidwele Tugangi ya njayo Shauri ya nzamba Kitu kuruka Afia Choka na jemo Great Exploits Studio eh Kare Changamuka Asante sana kwa mwaliko Nakutupokea vyema Azimika
Familia ya kwa Mama mbai Noruzi Sheuri ya dadi Amaitana wanda kuhuja alma konde inasi ye Esquad yonde Sheuri ya jani malele Eki nambu boys Moses wewe Chief Engineer Austini Pamoja na Mutai Wapi kule Jose Alaka meni kaa kwitu Alma containers ye Sheuri ajweli malele
Mweshimiwa, you in a Tony, Mweshimiwa,